labo qofood ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen cilbiyood laga quday xaafadda cunaya magaalada Baydhabo kadib markii ay gudaha u galeen cilbiyood si ay ugu soo saaraan ciid badan oo dhixtaalay ceelka oo ay isticmaali jireen dadka xaafadda. Dadka xaafadda ayaa sheegay in saaka xilli hore ay gudaha u galeen dadaal dheer kadibna lagu guuleystay in 6 saacadood ay qaadato soo saarista meydka labada qof ee gudaha ku jiray, waxaana sababta geerida ay ku sheegeen heerkulka oo aad u sareeya iyo ceelka oo ahaa mid muddo la isticmaalin isla markaana adkeed in gudaha loo galo.
May waa eelkii lamadilaanka diyaan hiraabtii markii 8 saacay kadiyaan weli dadaal iyo rafaad iyo juhdi badan la biyobo. Alxamdulilah, hadda may la raay 9 saac la maraay aragaytan yaa laka guulaysadii, waayo isku dayi badan may la raay iyo dadaal badan walku noogii eelka maadaama may waa insheeda kuleel saa'ide hay hortee haddana afshay hirin ay markii dambe aqaf la ka dhaway aqaftii lagu faji markii dambena ilaa iyo 2 saac 8 saac haddana waa inii oo may dadka qaatay inii haddana hawidii oo leerlisi ka bacdeen way la raayi maddii si kas laga galo waay may sameynay inii marwaaxad iyo barnaamij walba iskii hirnay si laga galo fadi iyo sameynay marwaaxadaan hariirini. Alxamdulillah, hadda 9 saac haytay may la raayi shaqada ku bani
25 sano eelka qodowgii ka shaqeeyay eelka maddii samal ay biiran la ere biirteedan inta badan may la raayi eel biir la iyo la ka saaniye hoba eelka abaarnanka dhagamaanay wal ninka buuyane doboolanay sidii bakaarogi ama la shay bihe bakaarta oo gaabano misgeeda la ka dhagaw hoba oo abaar ko lan feedne madih raabti li feed asaradi ama duhuradi ama la galay eelkana la midu eel biirle madu may leere iyo la ka saaniye hoba oo lanka eel la gafad inglay madi islam metri hal metri meel waasay maraw ban neeftis kase oksijiinku soo saka dhiyaw may la faday gadaalag nagato oo ma ambo arwal ka shibti siyaad in bedelna wali isla karkari hoobaad wali isla karkari in bedelna inoo ka dhimato hala sangeete
eelkun oo inta kiyala may buu en eelki oo afgay yar lahay oo jiid ka hayo laga may eray in oo eelka say en haqash biyo fadi ka dhimidi adana lan kale koy lanki hafiiri galay suunanka gali ka dhimidi marka may buu may ku taasiyaane dadkaasi in ilaahay naharisa dadkii oo ku jii dadadan samir iyo mang iyo dum samir iyo ilaahay noosi may kale jirta mushaakil kun oo eeladan oo sidee afyo furunyi oo idoo ka qodan markii koowado walka dhiyaan ma eelka may baahnaa inii onay toy tahad lu ku tahdir eela idoo ka qodan la welba eela isku qodadi oo nigeed ka dhiyo haayan may le raay dhibaatada mar welba hanna nagado hayt may ku digaane madun dad lan alla lanki idis eelka qodan inii hata afjay dowla oo madin furawn afjay may le raay dad an galna eel afjay fur hirinaayo bad madaasay intii aad feed gal way waa oksijiin male marka accidentid waa nagado hayt eel kasto la qodo oo eel gacmeed aan birsho heeyadu qodo iyo noo toy tan oo noo toy dadkii qodadaayeen in ku taadiran mas'uuliyadii ku saaranta lankii qodo mas'uuliyad ku saaranta eel kasay in ku taadirin in dhibku haato wan dheen
maahan markii ugu horeysay oo dhacdo noocaan oo kale ka dhacda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.